Sinibanie, ninapenda vile ulivyo sexy girl.
Dreams.
Sinibanie, baby nipe mapenzi. Sinibanie.
Golden boy.
Sinibanie.
You're tasty.
Tulia sweet nikwambie, unachotaka nieleze. Sitakwenda kwa wazee. Ninachotaka mikuwa nawe na watoto tuzae nawe. Siniache my baby we. Me and you. Napenda vile ulivyo sexy mama. Na kila napokwenda natamani tuwe wote. Napenda watoto unizalie mama. Tujenge familia yetu sote. Downtown girl, basi nipe ni kupe. Nipe ni kupe, sinache girl. Eti wengine wepata. Baby, I don't know why. Wala smoy penzi letu tu. Wala taka ni kuwache bu. I'm deep in love with you. Everything I can do without you. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Baby, say no. Sexy love, Sinibanie. Baby, nipe mapenzi. Sinibanie. 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 Ninapenda vile ulivyo sexy love.
Tactic.
Dream Records.